Minisitule y'ebyobulamu efundikidde okubangula abasawo abagenda okusindikibwa ku muliraano mu DR Congo okulwanyisa ekirwadde ekya Ebola. Congo yasaba Uganda edduukirire n'abasawo nga bayita mu mukago gwa East Africa. Kisuubirwa nti Uganda egenda kusindika abasawo ku bifo ebijjanjabirwamu Ebola 4 eno nga abasawo bannayuganda naye bagenda okutwalibwa mu buli kifo. Dr. Daniel Kyabayinza akulira obujjanjabi obwalukale agambye nti okubangulwa kwa bano kuwedde.
Basandiko okulwanyisa obulwadde buno nga basinziira Congo. Abakongo balekeraawo okufuba okugezaako okusala ensalo okudduka okujjena okujjanjabibwa. Kubanga buli afuna obulwadde eri ayinza okutandika okujja ajjanjabe. So abasawo bana agenda kati bali mu kutendekebwa mu isolation centers afe mujja kulaba abasawo bayitamu mu final steps ezisembayo era gavumenti ejja kusoon to announce nti kati bamaze okutuuka. Nga tonnaweereza abantu mu ggwanga lyonna obaako ne enzikiziganya gye mutuukako kituyita MOU wakati wa government yaffe neye Congo. Tetugenda kujja basawo tubatwale Congo nga government yabo tekiriza. The meetings embadde mulaye zigenda maaso naye Congo yakiriza nayo abasawo baayo bagenda kwegatta ku basawo be Uganda basobole okukolera wamu.